ukuyikhathanisa nabanye abantu ngenye yezinto ezimfekethu nobulo obukhulu obubhubhisayo ukuyenza. Ngoba nasi isambulo, uNkulunkulu akazalwa kode ukwenza ufana nomunye umuntu. Kodwa khona kunjalo, hlale sifuna ukuyiqhathanisa. Asikwenzi lokho. Angikubingele ngokwamukela ngosine fresh, ngingusibalo Pithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ngiyakuthanda ukubona abanye abantu beba yilokho uNkulunkulu abenze baba yikho, nalokho uNkulunkulu abenze ukuba bakwenze. UJesu uqonda ukuthi singaphuzi nje kuphela kuye, kodwa size sichichime kakhulu. NgokaJohane 7:37-38, uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze, okholwa yimi njengokusho kombhalo, esweni sakhe kuyagobhoza imfula yamanzi aphilayo. Kodithola ukuthi siba nokuzenyeza kokuthi ukuchichima kwethu kwehlukile kakhulu kunokomunye umuntu. Esikhathini lakhona iy'mpilo zabantu bakaNkulunkulu zayisengcupheni yengozi yokufa, uNkulunkulu wangenelela ngo-Esteri nomalume wakhe uMoridekhayi kahlehle lapha ku-Esteri 10:3. Ngokuba uMoridekhayi umJuda wayelama inkosi u-Ahashiverosh ngobukhulu, emkhulu phakathi kwabaJuda, ethokozelwa ngabafowabo abaningi, efunwa kuhle kwesizwe sakubo, ekhuluma ukuthula kuyo yonke inzalo yabo. Manje u-Esteri noMoridekhayi babengabantu abahlukile komunye, nokho benjalo kodwa beney'ngxenye eyisemqoka ngokulinganayo ekusindiseni abantu bakubo. Uma sichazisa nabanye abantu athi umuntu, "Amna ngeke ngikwazi ukwenza lokho," impendulo ithi, "Phela vese ngeke ukwazi ukwenza. Angithi nje akusikho lokho uNkulunkulu akudala ukuthi ukwenze." Noma ngabe u-Esteri, noma ngabe uMoridekhayi, noma uSipho, noma uNosipho, ungalenzi iphutha. uNkulunkulu wakwenza enenhloso ekhethekile ngawe. Wakwethemba ngeyiphiwo namandla futhi ukuthi uma uwasebenzisa, ngiqoxele isihlobo, kwenza ukuthi sonke sibukelayo simangale ngesiphiwo esiqondene nawe kuphela phaqa emhlabeni. Yiba lokho uNkulunkulu akwenza ube yikho. Yenza lokho uNkulunkulu akubumbela ukukwenza, futhi wakubumbela ukuba kwenziwe nguwe wedwa. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Uma lezi nkulumo zikubusisa, singakuthumela zona nge-audio ye-WhatsApp. Sithumele i-WhatsApp lenombolo yethu 067-706-0077. Kanti futhi ungaphinda ungene kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Inkosi, kugcine.